kulanti wanaagsan dhageystayaal haddii aynu ku horeyno waxaa la dheeli doonaa kulamo ka tirsan shareebka koobka adduunka kulmada caawa dhici doona waxa ay kaliyihiin waddanka croatia waxa uu madgelin doonaa waddanka greega halka north ireland iyo switzerland ay dheeli doonaan sidoo kale dalka talyaaniga ayaa ka cabsi qaba inuu ka haro koobka adduunka waxaana tani ay noqonaysaa mid weli dhigahooda kasii guuxaysa muddo 60 sano ka hor ku dhawaad oo waddanka talyaaniga koobka adduunka ay ka hareen kadib markii guuldaro laba gooli gool ay kala kulmeen xulka dalka northern ireland waxaana taa micnaheedu ay tahay in xulka dalka talyaaniga ay si wanaagsan u shaqeeyaan si markaasi ogaad qaadaan xulka dalka sweden si ay koobka adduunka ugu nagaadaan sweden iyo dalkaasi talyaaniga labadaasi waddan midkood ayaa laga rabaa in koobka adduunka usoo baxo kooxihii dhibac badnaada marka labada lugla dheelana ayaa usoo gudbi doona koobka adduunka ee dalka ruushka lagu qaban doono sidoo kale berri waxaa dalalka honduras ee australia yihiin dalal ballansan halka new zealand iyo beruna laga rabo in hal waddan uu soo baxo kadib marka labada lugla dheelo sidoo kale dhegeystayaal haddaan idin dulmarno qodobada kale ee wararka ciyaaraha ee goosgooska tababaraha cusub ee kooxda kubadda cagta ee west ham david moyes ayaa waxa uu sheegay in uu naadigaasi yahay kii uu ku xaqiijin lahaa inuu yahay tababaro wanaagsan kadib markii uu kusoo fashilmay tababarida kooxaha manchester united real sociedad ee dalalka ingiriiska iyo spain dhowaan naadiga west ham ayaa tababaraheedii iska ceelisay waxaana loo magacaabay tababaraha cusub ee naadigaasi tababarihii hore ee kooxda everton david moyes difaaca naadiga kubadda cagta real madrid ramos ayaa waxba kama jiraan kasoo qaaday hadal ronaldo uu sheegay oo ku cadnaa in naadiga real madrid ay jilcday kadib markii xagaagan ay dhowr ciyaartoy iska yimisay naadiga ronaldo ayaa waxa uu sheegay in dhibaatada real madrid haysata ay ugu wacan tahay dhowr ciyaartoy oo sanadkana naadiga kubadda cagta real madrid iska yimisay sidaa daraaddeedna ay naadigu hoos u dhac ku yimid dhinaca awooddeedii waxaa sergio ramos oo arrimahaasi ka hadlay sheegay in arrintaasi aysan ahayn mid saxa ciyaartooyda james rodriguez pedro iyo alvaro morata ayaa dhammaantooda ka tagay naadiga waxaana ronaldo uu sheegay ka tagitaanka ciyaartooydaasi aan lagu bedelin ciyaartoy kale oo khibrad leh oo boosaskooda buuxin karaysay wargeyska daily mail ee dalka ingiriiska kasoo baxay ayaa qoray in naadiga kubadda cagta manchester united ay ka baqanayaan in tababarahooda jose mourinho uu ka tago naadiga islamar ahaantaasina uu ku biiro naadiga kubadda cagta psg dalka faransiiska sababto ah naadiga kubadda cagta manchester united ayaan xilligani la tartami karaynin naadiga guardiola uu hogaamiyo ee siri ee labadaasi naadina uu xifaatan xooggan ka dhexeeyo waxaa jira cabsi soo kordhaysa oo laga dareemayo tababaraha kooxda kubadda cagta manchester united mourinho oo ku aadan inuusan la tartami karaynin naadiga manchester city ee uu hogaamiyo tababare pep guardiola oo hadda ka hor ay marar sidoo kale kusoo xifaaltameen dalka spain mar ay kala leelinayaan naadiyada barcelona iyo real madrid dhegeystayaal xubinta ciyaaraan halkaas aynoo joogto